wanaza kebibi mwangura no musaripo sitani aswasiwa wanaza kebibi spacho cha mochachi demora baimba mochachi
You took my sins away.